Essuula eyasatu. Ekigambo ekyajja eri Yeremiya okuva eri Mukama nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, weewandiikire mu kitabo ebigambo byonna bye nnaakakubuulira, kubanga ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, lwe ndikyusa nate obusibe bw'abantu bange Isirayiri ne Yuda, bw'ayogera Mukama, era ndibakomyawo mu nsi gye nawa bajjajjaabwe, era baligirya. Era bino bye bigambo Mukama bye yayogera ebya Isirayiri n'ebya Yuda. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama nti, tuwulidde eddoboozi ery'okukankana, ery'okutya, so si lya mirembe. Mubuuze nno, mulabe obanga omusajja alumwa okuzaala, kiki ekindabya buli musajja emikono gye nga gikutte mu mbinabina ng'omukazi alumwa okuzaala, n'amaaso gonna gafuuse ebbala lyago? Woowe, kubanga olunaku olwo lukulu so tewali lulwenkana, ky'ekiseera Yakobo mw'alabira ennaku, naye alirokoka mu zzo. Awo olulituuka ku lunaku olwo, bw'ayogera Mukama w'Eggye, ndimenya ekikoligo kye ku nsingo yo, era ndikutula ebisiba byo, so bannaggwanga nga tebakyamufuula muddu nate, naye baliba baddu ba Mukama Katonda waabwe ne Dawudi kabaka waabwe gwe ndibayimusiza. Kale totya, ayi Yakobo omuddu wange, bw'ayogera Mukama, so tokeŋŋentererwa, ayi Isirayiri, kubanga, laba, ndikulokola nga nnyima wala, n'ezzadde lyo nga nnyima mu nsi ey'obusibe bwabwe, awo Yakobo alikomawo, era alitereera, alyessa, so tewaliba alimutiisa, kubanga nze ndi wamu naawe, bw'ayogera Mukama, okukulokola. Kubanga ndimalirawo ddala amawanga gonna gye nakusaasaanyiza, naye ggwe sirikumalira ddala, naye ndikubuulirira mpola, so sirikuleka n'akatono nga tobonerezebbwa. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama nti, ebbwa lyo teriwonyezeka, n'ekiwundu kyo kya kitalo, tewali wa kukuwolereza onyigibwe, tolina ddagala eriwonya. Baganzi bo bonna bakwerabidde, tebakunoonya, kubanga nkufumisa ekiwundu eky'omulabe, okkangavula okw'omukambwe, kubanga obutali butuukirivu bwo bungi, kubanga ebibi byo byali byeyongedde. Okaabira ki olw'ekiwundu kyo? Obulumi bwo tebuwonyezeka, kubanga obutali butuukirivu bwo bungi, kubanga ebibi byo byali byeyongedde, kyenvudde nkukola ebyo. Abo bonna abakulya, kyebaliva baliibwa, n'abalabe bo bonna, buli omu ku bo, baligenda mu kusibibwa, n'abo abakunyaga, baliba munyago, n'abo bonna abakuyigga, ndibagabula okuba omuyiggo. Kubanga ndikukomezaawo obulamu, era ndikuwonya ebiwundu byo, bw'ayogera Mukama. Kubanga bakuyise eyagobebwa nga boogera nti, ye Sayuuni omuntu yenna gw'atanoonya. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, laba ndikyusa nate obusibe bw'eweema za Yakobo, era ndisaasira ennyumba ze, n'ekibuga kirizimbibwa ku kifunvu kyakyo, n'olubiri lulisigalawo ng'engeri yaalwo bw'eri. Awo mu byo muliva okwebaza n'eddoboozi ly'abo abasanyuka, era ndibaaza so tebaliba batono, era ndibawa ekitiibwa so tebaliba bato. Era n'abaana baabwe balibanga bwe baali olubereberye, n'ekibiina kyabwe kirinywezebwa mu maaso gange, era ndibonereza bonna abali bajooga. N'omulangira waabwe aliba munnaabwe bo, n'oyo alibafuga aliva mu bo wakati, era ndimusembeza, era alijja wendi, kubanga ani yali ayaŋŋanza okujja wendi, bw'ayogera Mukama. Nammwe munaabanga bantu bange, nange nnaabanga Katonda wammwe. Laba, kibuyaga wa Mukama kye kiruyi kye, afulumye, kibuyaga ayera, aligwa ku mutwe gw'ababi. Obusungu bwa Mukama omukambwe tebulidde okutuusa lw'alimala okutuukiriza, okutuusa lw'alikomekkereza omutima gw'Eggye gumaliridde. Mu nnaku ez'oluvannyuma mwe muli kitegeerera.